ha, tai ha ha ha. Tutu te puehu kahuli takuaraki, pane haakuaki maunga tauttari ki te tiki o te hingarangi e. Tennei kahuli ki tōku whare, ki te wairere, whiti ki tā papa, kia tū wau, ki runga hautere, kei taru ke ngā te whati toka e. Huri whakaroto ki te tika ngā tāwhia, ngā tira e, te pau toko manawa. Tūmaira i te kōkoro o pāte tere. Taka huri atu ki te horohoro i ngā o ngā ringa o tia. Ki haparangi ki pāhaturoa. Ki aheke i hoa i au. Ki mōkai ure tau reka reka. Toi tū atiti raupenga. Ko te wā o tū te tungaroa e. Ka hoki nei au ki ngā kaukau o Aturoa. Papa te whatitiri, kei whare pūhunga, te hikonga, oira o Raukawa. E he pau kārero, he pau tangata, he pau whenua, koia, koia, koia.